yes, trap twenty. All I yes, trap twenty.
Bayethuka xa besibona sicula sidlula ngendlela bayasibuza kungakho inqaka kabena silandela anakancinci safumaneka pestrotweni kufacebook notwitter kumixed nasemncabeni kodumo lwezingqini ezanda esichola emphefumlweni we place the airways from gigs nasemtshatweni xoleni kancinci usihlibele usasisa the name is untamed expressions that we the type of crew that has a hard name to mention bringing the new genre and relax to call the fusion so hey Mr. DJ kafucka nasi beats usnicka the mic sicolela bahlali bevi sound and if it's bad sucula ne acapella sivele emazweni komzabalaso walo mculo
kasifike esixekweni bavula ma-window sibadlale bingo kasiqithe esitradweni bavula ma-window sibacula bingo kasifike esixekweni bavula ma-window sibadlale bingo kasiqithe esitradweni bavula ma-window sibacula bingo kasiqithe esitaladweni sizicululela ingoma zethu nabo bavula ma-window besikhulisa but the name speaks for you ngoba lento siyenzayo siyenzela bonke abantu bizana abantu lento ndiyenzayo ndiyenzela ukholo lwami kholo lwami ndonyuka nalo kasifike esixekweni bavula ma-window sibadlale bingo kasiqithe esitradweni bavula ma-window sibacula bingo kasifike esixekweni bavula ma-window sibadlale bingo kasiqithe esitradweni bavula ma-window sibacule bingo
esitradweni
Stop.